Zenwap Music.
Uducha.
Zenwap.com.
Joy be the C5. I got PTSD Dimpo. Living status.
Yes. Let's go.
Mukida putushana,
Duducha.
Mapati na kwena,
Duducha.
Washana kuchechi,
Duducha.
Mukida putushana,
Duducha.
Mapati na kwena,
Duducha.
Washana kuchechi,
Duducha.
Mukida putushana,
Duducha.
Mapati na kwena,
Duducha.
Washana kuchechi,
Duducha.
Mukida putushana,
Duducha.
Mapati na kwena,
Duducha.
Washana kuchechi,
let's go.
Mukida boro muamana sana, shisha kabia lokushana. Shani go to keys. In the meantime, wimbe kwa madizi. Kabiri nkonko kuno kushana. Muna bakashana vareshana. Alobamani, ule isafie. Stata ena fingi pamone nkeshe. Shani ko enisa fande dansa. Walaba shop, abakari vanwe fikari. Kumo na pansa kafintu pari.
Let's go.
Kwesu ulionse ni weekendi. Takwaba masoba nge pondi. Shishota shota ni fish mupondi.
Let's go.
Ha. Mukida putushana,
Duducha.
Mapati na kwena,
Duducha.
Washana kuchechi,
Duducha.
Mukida putushana,
Duducha.
Mapati na kwena,
Duducha.
Washana kuchechi,
Duducha.
Mukida putushana,
Duducha.
Mapati na kwena,
Duducha.
Washana kuchechi,
Duducha.
Mukida putushana,
Duducha.
Mapati na kwena,
Duducha.
Washana kuchechi.
Oh yes, mulila vuba vina, Duducha. Mame neva malapila na kuvina. Bandasha kushaku. Isangati ni kuchechi sivina cha Duducha. Mulimose mwemine nita imbelela. Sitifu na kuyenda mulimose. We just go forward for labor. Beat is my flow and nobody can see no. You know what me, I'm strong cause I always feel strong. Ina ni mavina cha Duducha. Na muchechi mupati ni Duducha. Sisi masobela bali taimu inongati nyalofana. Bama nisowela makoni ya mabu. Angati nila pakuyimba kuvina. Gonsu cheni Duducha.
Shana,
Duducha.
Mapati na kwena,
Duducha.
Washana kuchechi,
Duducha.
Mukida putushana,
Duducha.
Mapati na kwena,
Duducha.
Washana kuchechi,
Duducha.
Mukida putushana,
Duducha.
Mapati na kwena,
Duducha.
Washana kuchechi,
Duducha.
Mukida putushana,
Duducha.
Mapati na kwena,
Duducha.
Washana kuchechi. Yes, this is a youth. Boss D, Lusaka Finance, DJ Smart King, DJ Pressa, DJ Goods, VP Charles Kafumbo CK, Truth I got you, King Kasha C. Ha. Let's go.
Zedwap.com.